ndabasuhuje bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika aho muri hose kubadukurikira kuri radio zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro muri sanga kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Uyu munsi turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u Rwanda n'abanyarwanda. Ni kudeta yabaye mu Rwanda mu gihe cya 1973 n'ibishamikiyeho. Mu kiganiro cy'ubushize twabwiye amateka amwe yo mu Rwabayanga. Byatumye tubona kanya ko guha ijambo bamwe mu bakunzi baradijwe icya Amerika bahaturiye. Ni umukambwe Petero Serukungugu n'umufasha we Asteria Kavuyo bakiye umunyamakuru wacu bamufungurira ku byo bibuka ku buzima bwabo. Mu izina rya bagenzi banjye bose ku ijwi ry'Amerika ndabashimira by'umwihariko barakarama. Ubu kimwe n'abandi twagiye twiyambaza mu biganiro byacu hari byinshi bahuriyeho. Dore kimwe nasigaranye, amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho igihe cyose. Icyo numvikanije aha ni uko kubahawe inshingano zo guhagararira no gukorera abaturage, abanyagihugu, urwego baba barimo rwose, amateka azabaza byinshi. Icyo nakwibutsa abo bashinzwe abanyagihugu ni uko iyo mubatengushye muba mutengushye ubuzima bwanyu, muba mutengushye igihugu, kandi bigira ingaruka ku batuye icyo gihugu n'abazagitura mu bihe bizaza. Gusa nk'uko abahanga mu mibereho y'abantu batwibutsa, ni uko kugira ngo ubuzima bw'umuntu runaka bugire agaciro kuzuye bisaba ko uwo muntu ubwe aharanira ubuzima bw'inzi we. Aha ndavuga umuturanyi, uwo bahuriye mu rugendo, uwashinzwe kuyobora cyangwa se kuvugira. Ariko nanone igikomeye ni ugushyira imbere ukuri kutari ibinyoma cyangwa se ibihimbano. Dukomeze ikiganiro, mugenzi wacu Venice Shimiyimana uri Londres mu Bwongereza aradufasha gushakisha uko kuri. Venice, mikro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku rubanza rwa Colonel Theoneste Lizinde na bagenzi be 12 baregwaga kuba barishe abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere. Urwo rubanza rwatangiye kuburanishwa ku itariki ya 29 Kamena umwaka w'1985. Ku cyumweru gishize mwumvise uko urukiko rwababuranishije rwakizweho abari barugize bemejwe n'inama nkuru y'ubucamanza yateranye ku itariki ya 10 Kamena umwaka w'1984. Mbibutse abari bagize urwo rukiko bareberaho Aloise Président yari asanzwe ari vice président w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Kabaya, Bushishi Mathias umushinjacyaha akaba yari asanzwe ari umushinjacyaha i Kibungo, Ladislas Nyirarwi inshi umwanditsi we yari asanzwe ari umukozi mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza, Bitabwahe Charles umucamanza wari perezida w'urukiko rwa Kantu rwa Cyuve mu Ruhengeri, na Dormont Dismas umucamanza akaba yari asanzwe yandikisha imashini mu rukiko rwa Kantu rwa Ruhengeri.
Abantu bo mu nkiko nk'izo zo hano turaburagicaga mu bijyanye n'imanza zishinze byaha, imanza z'abantu b'inkwimbago, abantu batukanye, abantu barwanye, abibye inka cyangwa abibye byaha bito, numvaga ko badashobora guca urubanza rw'ubwicanyi. Ni urubanza rukomeye urubanza rwo mu buzima bwabo.
Mumaze kumva ikiganiro mwabaye benshi mwibajije ukuntu inama nkuru y'ubucamanza yafashe icyemezo cyo gutoranya abacamanza ubunararibonye cyangwa se ubushobozi bishobora gukemangwa, cyane cyane ko urubanza bagombaga kuburanisha rwari urubanza rudasanzwe bamwe muri mwe mwaratwandikiye abandi mukadutelefona mwibaza uwayoboraga urwo rwego rukuru umwe mubazi uko byagenze ni Alphonse Sebazungu wari umunyamabanga mukuru muri ministeri y'ubutabera mu gihe cy'imyaka itandatu kuva mu mwaka w'1981 kugeza mu mwaka w'1987 ubu n'umwunganizi mu mategeko akorera mu Rwanda ikaze kwijwi rya Amerika.
Urakoze cyane yanashimiye Imana Veniste.
Mu kiganiro cyahise ku cyumweru gishize Oreya Mukangabo wari ushinzwe inkiko na parike ndetse n'abakozi muri Minisiteri y'Ubutabera mwayoboraga yatubwiye kwishyirwaho ry'abari bagize urukiko rwaburanishije Theoneste Lizinde na bagenzi be. Abo bantu bashyirwaho murabyibuka murabizi?
Urakoze Veniste. Aba bantu bashyirwaho narabyumvise, nabanje kumva abantu bambwira ko hari abantu bagiye gushyirwaho bikiri umushinga. Mbanza kugira ngo barambeshya kuko nari numvisemo izina rya Doromodismas ngo bamubwira ngo niwe uzaca urubanza rwa Lizinde n'umugabo n'uwitwa Bitaha gahe irindi ntabwo ryiruka. Uwitwa Bareberaho we yari perezida ngo nta kibazo we numvaga nteye, ariko abo ngabo babiri bari aba icyo gihe babitaga abashoferi abo ntabwo bari abantu bari mu rwego bakoraga mu rukiko rwa mbere rw'iyemezo rwego rwa kabiri rw'inkiko icyo gihe na Doromo we nari muzi neza kubera ko nyiri yitasha amashuri makuru naramubonaga ari perezida w'urukiko bitaga Kanto. Urumva rero nari nzi ko kandi n'icyo gihe bamugira umucamanza mu rukiko yari akiri perezida w'urukiko ko yari akiri mu rukiko rwa Kanto ari perezida. Ubwo rero ariwe ari bitavugane n'abantu batangiye akazi k'ubucamanza kera muri za 60 ubundi mu by'ukuri ababaga abacamanza icyo gihe kubera ko abantu bize bari bakiri bake babonaga umuntu uri gusoma babona ikiri gutera bakavuga batuye mu mucamanza Doromore nabo ndakeka na Bitaha bishobora kuba ari uko Doromo niwe nari nzi neza. Numvaga rero bidashoboka ko abantu bo mu nkiko nk'izo zahano baburanishaga mu bijyanye n'imanza zishinzwe ibyaha, imanza z'abantu bimwe imbago, abantu batukanye, abantu barwanye, abibye inka cyangwa abibye ibyaha bito, numvaga ko badashobora guca urubanza rw'ubwicanyi, ni urubanza rukomeye nabwo mu buzima bwabo. Ubu ngiye kumva koko ndabibona mbona iteka rya perezida ryasohotse ribashyiraho nka acamanza mu rukiko, ariko nahise numva ko ikibazo gikomeye.
Mbere y'uko dukomeza nagira ngo dusobanure akantu gatoya, Oreya yatubwiye ko Doromo yari umuntu wandikaga ku mashini, ko Bitabwahe yari perezida w'urukiko rwa Kanto, niko bimeze cyangwa se dufate ko Doromo nawe yari perezida w'urukiko rwa Kanto?
Wenda nshobora kuba ntabivuze neza muzi ari perezida w'urukiko kera mbere ya za 1970 hagati ya 65 kugeza hejuru, ariko muri 82 habaye reforme abo bose bagiye bava mu mareji. Noneho kugira ngo umuntu aze abo bantu bafite amashuri amashuri makuru ngo bayarangize uko amategeko agenga abakozi bo mu nkiko yari ameze mu bucamanza muri rusange, igihe wabaga utarize ayo mashuri ngo yarangize wabaga uri mu rwego rwo hasi ku buryo kugira ngo bakwemerere kuba umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa mbere ndetse ntabwo byashobokaga. Mbese amashuri ye yari mu rwego nyine yo kuba yaba umwanditsi gusa, ariko kubera kutanga agashora kuguha ya kazi ashaka ko wakora niko byamujikije ari zaje tayizi ko ari Dr. Graf cyo gihe byo wenda ntabwo nibuka niba yari umucamanza muri hehe cyo umucamanza muri Santo ntabwo nabyuka njera ariko ubwo rwego rwo kujya kuba umucamanza mu rukiko rwa mbere rw'iremezo ubu ngubu bwavuga rwisumbuye ntabwo rwose yabufite
none icyo kibazo ukibonye ujya twiganeho na ministre Mugemana umubwira uti biriya ni ibiki uriya Dormo azabura na gutera uriya rubanza rukomeye kariya kageni
pas ikibazo kitoroshye ministre uriya iyo ni umunyamabanga mukuru muri ministre yashyize ibyemezo ntabwo ushobora mbese kuvuga ngo abihindure cyane cyane ko ntabwo ari icyemezo yafashe wenyine ntabwo ari icyemezo yafashe wenyine kuko inama nkuru y'ubucamanza nako kugira ngo umucamanza ajyeho aba mbese abatanga amazina y'abantu bashobora kujya muri uwo mwanya inama nkuru y'ubucamanza ikabyiga bamara kubemeza perezida wa repubulika niwe usinyiraga abacamanza icyo gihe
uburetse gato kugira ngo abantu bumve ijwi rya Amerika basobanukirwe neza ni uko tumenya uwari perezida w'inama nkuru y'ubucamanza mu Rwanda wafashe icyemezo cyo gushyiramo Dormo tukamenya n'impamvu perezida wa repubulika yasinye uwo muntu akemera ko umuntu ajya kuburana ndashaka kumenya uwabeshye undi mbese uwari perezida w'inama nkuru y'ubucamanza yaba yarabeshye perezida akamuha umuntu udakwiye perezida agasinya azi ko ari umucamanza aho ngo ndagira ngo humvikane
nagira ngo gukosore gatoya nakubwiraga ko perezida w'inama nkuru y'ubucamanza ya perezida wa repubulika niwe wakoraga wari ushinzwe urupfukarishya kubera ko atabona umwanya wo kubizamo minisitiri w'ubutabera niwe wari umwungirije nka visi perezida niwe rero wabiyoboraga akamushyikiriza ibyo nakwita imishinga y'amateka ya perezida kugira ngo ashinyire ndetse ninde wabeshye undi mu by'ukuri kugira ngo umuntu abe umucamanza ntabwo byabaga ari ibintu minisitiri w'ubutabera yiharira wenyine yabanzaga agatanga amazina akayohereza mu rwego rwa perezidanse urwego rya perezida wa repubulika nawe akoresheje serivisi ze akareba niba amazina yayene uwatemera akaba yavuga ati uyu nguyu ntabwo mushaka ni ukuvuga rero ko niba ayo mazina yare perezida wa repubulika yaremeye ko ajya ajya ku murongo w'ibyigwa mu kanwa buri w'ubucamanza ni uko yabaga yabyemeye nta kibazo cyari gihari ku buryo rero minisitiri w'ubutabera yakoze yumvikanaga ko na perezidansi ya repubulika yabaga ibyemera nicyo gisubizo nakubonera ku icyo kibazo
mvugana na Alphonse Bushishi wari umushinjacyaha yambwiye ko urubanza yarusomye vuba yihuta aragenda avuga imyanzuro urubanza rurangiye ngo dusi barayimwatse barayijyana ayo ni amagambo ye bayijyanye he iyo dosiye mwigeze muyibona muri minisiteri y'ubutabera iyo dosiye y'urwo rubanza yajyanywe hehe iri he
urakoze se ntabwo iyo dosiye muri madosiye yandi nabonaga nubwo hari ibyo naba narabonye ntabwo nabibonye mu buryo bunyuzemo muri porosedire zisanzwe hashize igihe nubwo naba narabijemo amaso nabyuka ariko ikigaragara ni uko nk'uko mu bushishi bivuze yagiye mu ruhengeri yipfuwe kugira ngo ajye gukora iyo dosiye kandi ibyo ari byo byose yasanze amaperereza yararangiye icyo kintu rero cyo kuba baranga mwate gusiba leta yo itwara byari bifite icyo bivuga. Hari ikintu mbese numva ariko gishwa mbese uko umuntu uko mbona ikibazo nuko ikigaragara nuko urubanza rwabaye mu buryo bw'ibyerekeranye no guhitamo abacamanza mu gihe no kureka abantu ngo bateguwe ndetse n'ibijyanye no kureka ngo abantu baburane ku byerekeranye n'indishyi ibyo byose ubona hari harimo habayemo ikibazo kitoroshye kuko ibintu byagombaga kuba byagenda.
Agira ngo nongere ngushimire byimazeyo uyu mwanya wafashe kugira ngo uganire n'abumva ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane kana bemishye.
Washington ijwi rya Amerika.
Mu cyegeranyo umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu Amnesty International wakoze mu mwaka w'1986 wagaragaje ko nubwo abasivili n'abasirikare bafashwe bakicwa ari 56 ivuga ko umubare w'ababuriwe irengero ugera ku 100 kandi ko ababigizemo uruhare barenga abahamijwe icyaha n'urukiko rwateranye mu kwezi kwa gatandatu muri 85. Amnesty International ivuga ko hari abasirikare bafashwe mu kwezi kwa gatatu muri 74 bagacibwa urubanza mu kwa gatandatu uwo mwaka baregwaga kuba barashatse kwica General Major Juvenal Habyarimana igihe yari Minisitiri w'Ingabo mbere ya coup d'etat. Amnesty ivuga ko urubanza rw'abo basirikare rutigize rushyirwa hagaragara ko bafungiwe mu rutumva ingoma muri gereza ya Ruhengeri ko bagira kuri 30 baguye muri iyo gereza ya Ruhengeri kandi ko kugeza mu mwaka w'1981 imiryango yabo yari itaramenya irengero ryabo. Radio Ijwi rya Amerika yakomeje gutohoza ishaka kumenya irengero ryabo. Mu byo twabashije kumenya nuko bamwe baba barakorewe iyicarubozo bakicirwa ku gikongoro mu kigo cya gisirikare abo bashobora kuba barimo Kapitaine Dominique Niyoyita. Coup d'etat yabaye yarageze i Kigali yavuye mu kigo cya gisirikare cy'ibyumba. Amakuru twamenye nuko yari yimuriwe i Kigali gushinga umutekano wa Perezida Kayibanda. Mu gutohoza twageze ku witwa Apollinaire Bikorimana. Mu mwaka w'1973 yari lieutenant ashinzwe kwigisha siporo abasirikare mu kigo cy'i Kanombe, ubu aba mu gihugu cya Senegal. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika ikunda kubifashisha kugira ngo mudufashe kubaka no kugenda muri iyi nzira y'amateka yaranze u Rwanda. Niki mwibuka, niki muzi umuntu yaheraho ukwifatwa n'ifungwa rya Kapitaine Dominique Niyoyita?
Icyo nakubwira nashoboye kumenya rwose kitarimo gushidikanya, yafungiye igikongoro ni aho yaguye, hanyuma hategekaga lietona nzabarirwa ategeka poroto igikongoro nzabarirwa gukomoka hariya mu Kingogo paruwase Muhororo Siniyuka komine. Hanyuma Niyoyita gusa wari uhari n'abandi bari bariho bashumbusha hari n'abandi. Icyo nakubwira serita ijana ku ijana nuko Niyoyita n'ubushumbusho barabaturukiye barabakona babakonera mu biro bya nzabarirwa ntuza mu biro nyine bya komandoma ya poroto. Kandi abakonwe na Kapitaine Burasa icyo gihe ari yitanagiramo Burasa Francois na Kapitaine Mutabazi David na Zabarirwa. Hanyuma rero tumwa yaje wabaza ntuza nk'uwitwa Nyandagara wari sekereteri wa ntuza wa kubagomba kuba kiriho yari sekereteri wa Nzabarirwa. Aramutse akiriho yatangiye temo banyaje. Hanyuma ikindi kibabaza ahubwo cya mbere abantu bajya bamenya ubugome bw'Abanyarwanda nuko ahubwo abari bafungiye igikongoro sibo gusa deje n'abari muri special ba ministre Nzabarirwa yagira gutya ntaba amazi yo kukoga ntabashyira ntuza bakituma aho ngaho agafata ibiryo akagenda akacurira mu ntuza mu mavi mu ngari. Nuko nguko babaye barangiza nabi babakonnye. Abanyarwanda bajya bamenya ubwo bugobe kugira ngo mu gihe kiri imbere bajya bamenya yuko Imana nta bira itanga imbabazi katanga muhari kugeraho igahana rwose kandi bimigetse birahari.
Apolinaire Bikorimana, ndagushimiye cyane kuri ubu buhamya uduhaye, ariko nk'uko tubikora kenshi ku ijwi rya Amerika, ibyo muvuga turabyumva tukabifata tukongera tukajya kubitohoza. Icyo nakwizeza nuko tuzashaka uwo Myandagara Eliam tumubone, tumubaze nawe atubwire niba ibyo uvuga ari byo. Ndagushimiye cyane.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ijwi rya Amerika ni mudatenguha iyo mudutumye turatumika, mwatubaza tugasubiza, mwatwereka inzira yubaka tugafatana urunana. Mu kanya Apolinaire Bikorimana yadutungiye agatoki atubwira kuzashaka ubuhamya bw'uwaba yarabonye kapiteni niyo yita korerwa icarubozo. Iperereza twakoze ryatujyanye ahahoze ari muri komini Gishita muri prefecture ya Kibuye, ubu ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Niho twabonye Eliam Myandagara mu mwaka w'1973 yakoraga muri ministeri y'ingabo z'igihugu n'abapolisi, mini garde pona mu magambo ahinnye y'igifaransa. Mbere yo kujya ku gikongoro yakoze mu kigo cya gisirikare i Kanombe cyategekwaga na Major Aloise Simba, aho yakoze hose yarashinzwe ubunyamabanga n'icungamutungo. Eliam Myandagara, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Hari abasirikare barimo kapiteni niyo yita biciwe Kongoro, ibyo bintu ubiziho iki, warabyumvise?
Mbere yuko babica baraje bafata ibintu byanjye nabi, babiterera mu modoka badutwara nabi. Mhm. Bajya kumfungira muri commune. Mhm. Ubwo rero ibyabaye nyuma ntabwo mbizi. Gusa mbere yuko banyirukana gutyo nabi. Kapiteni ko nayo isanzwe muzi niyo yita.
Iye kapiteni niyo yita.
Bagiye kumuzana muri bajya kumuvana muri gereza basohora mu biro, ariko bamutorotirira mu biro byanjye
muri gereza ya Gikongoro.
Bamutorotirira mu biro byanjye. Mvuge ngo bamutorotiriye gutya cyangwa kuriya ntago nabandi kukubeshya.
Abamutorotiraga ni bande?
Umutabazi David. Na Burasa. Hanyuma barangije bazanye ibintu bya side batwika, ahandi ndakeka ko ari classe basibanganyaga umubiri nasanze batwitse. Ubwo harimo nk'aho amaraso yaviriye cyangwa iki, ariko bamuturutiye mu biro byanjye aho nakoreraga. Ubwo rero nkubwiye ngo bamuturutiye ku buryo bumeze butya cyangwa bumeze buri kuriya, naba nsa nk'uri kubeshya, nako naba mbeshya rwose. Kuko icyo nzi cyo kimvaho ni uko bagiye kumuzana. Noneho rero kubera ko nubwo babisohoyemo ubutihuti nkajya hanze, ariko kubaza by'amatsiko bamwe bati ni naka bazanye kandi bamujyanye mu biro byawe. Na yandi makuru mfite nakubwira ngo yagiye icyo yamara. Gusa ikiri mvaho bamutorotiriye mu biro byanjye nibyo gihari bwo yavuye mwuka nyuma baramaze kutwirukana, ko batwirukanye turi benshi, nabo batwirukanye amase turi benshi. Ntabwo rero ibyaba byarakurikiye nyuma, yaba yarapfuye icyo gihe, yaba yarapfuye nyuma, ntabwo nta makuru mbifiteho. Urumva ko natwe bahise batujyana ngo turi abanyanduga, ngo turi iki, bavuga ngo turi ba intriga. Niyo ntuzatirimi barahinge bari baraduhaye. Ubwo ibindi rero ntabwo mbizi.
Reka dusubire inyuma gato. Kapiteni Dominique niyo yita, amakuru dufite twatangaje no ku Ijwi rya Amerika avuga yuko yavuye mu rugo iwe mu ijoro ry'uwa gatanu nyakanga 73 ahamagawe muri etat major. Kuva icyo gihe umufasha we yadutangarije ko atigeze yongera kumuciryera. Wowe wamusanze ku gikongoro ryari?
Je namusanze ku gikongoro mu kwezi kwa cyenda mvuye I Kanombe. Ntabwo namubonye ariko mu biro nakoranaga n'uwitwa Ayinkamye Valeriani. Niwe waje ni warushinzwe rufunguzo zaho abo bantu ba bafunze bari akampa makuru ntabwo nigeze mubona n'amaso ariko namubaza guwe inkamiye ko twa nawe yaramfite mu nyungu ndi kumwere kuko impapuro z'igipolisi zinyuranye n'iz'igisirikare uko mikorere y'igipolisi inyuranye n'iy'igisirikare noneho bigatuma mubaza nti aho ngabo ujya kugaburira ko numva ngo wagiye kubafungurira wagiye kujya gute barimo bande namenya akambwira amazina amwe sinyamenye andi ntayamenya numva mu nibyo byanyaye yita Dominique
uretse kapiteni Dominique niyo yita nta wundi musirikare mukuru waba waramenye wafungiwe aho ku gikongoro yenda akanakorerwa n'icarubozo aho ku gikongoro
nta makuru nayo ifite barayatwimaga cyane kuko abo bakoraga kuri gereza bajyaga kuri gereza barazaga nyine ahubwo ugasanga baduhunga ugabona ko kuvugana natwe ahari bari babibujijwe cyangwa batinyaga ko wenda twabavamo bikaba byabagiraho ingaruka ariko nta makuru twabaga dufite.
Wigeze umenya niba kapiteni Bizimana yarafungiwe ku gikongoro?
Na kapiteni Bizimana nawe twari twarigeze gukorana neza bari tunaziranye ntabwo yajya kwafunyuga mba narabiyobewe byashoboka ko wenda yaba yarahageze akamara igihe gitoya ariko mu mazina numvise ntabwo izina rye naryumvise.
Hari abandi wibuka?
Abandi nibuka
mubaje gushyira kungoyi kapiteni Dominique niyo yita wigeze uhabona komanda Nzabarirwa?
Nzabarirwa niwe wari komanda Denite wacu. Yari ahari rero mvuze ngo nawe yaba yarabafashije cyangwa atarabafashije aho mu biro bari bari kumwe yoroshye ku directe wanjye.
Mu bamukize kungoyi bari abantu batatu bari mu biro byawe?
Bari batatu ko mu twari twirukanywe bashobora kuba barifashije wenda n'undi ntamenye ariko abo nzi ntibeshyaho nabo batatu David Mutabazi Burasa na Nzabarirwa bari defense.
Warababonye bamusohoramo cyangwa se nko abivugaga ntabwo uzi nimba yarapfiriyemo wahita ugenda?
Bari batwirukanye aho hafi y'ibiro ntabwo twari hafi y'ibiro ntabwo nabonye n'ijisho ryanjye. Bari batwirukanye rwose bimeze nabi harinzwe ahubwo dufite ubwoba tugira ngo natwe hari ingaruka bitugiraho rero koko byanayingize kuko banyirukanye nabi sinzi muri kondisiyo mbi cyane. Nje namfite ubwoba nzi ko nanjye ahubwo ndi bupfe.
Icyemezo cyo kubirukana cyaturutse hehe? Ni
icyemezo cyo kubirukana cyaturutse muri Eta Majoro cyazanywe imodoka zaraje ziri butujyane nuko ziza aho ngaho tutazi ikizizanye kandi ya principe imodoka zose zazaga nabaga ndi wo kura ariko izo sinamenye ibyazo. Mesaje zose zajyaga kwa indefense Nzabarirwa operateri n'igihe azinyuzagaho ariko mesaje zose z'uwo munsi za mesaje radiyo zose nta nyimwe yanyujijweho ubwo rero turi aho twihebye bazanye kuriye ubundi nibyo bakiraga kuriye kuriye bayihera komanda kugira ngo harijye abarijye nyigeza kuri komanda kuriye rero ndatekereza ko harimo n'ibaruwa nini kuko byari byabaye hari mu gihugu hose ko imodoka zaraye zitunyuranamo zitwaye abantu gutyo yari kumva nini abari bamariye abari abaserivateri bo ibyabo babitaga hanze ariko abari abamariye bafata kubera gufasha imiryango ahari bafataga umugore n'abana n'ibintu ibintu za mebure ko byabaga ari ibyacu bakabijugunyamo nabi ku buryo hanapfuye byinshi ibyo byinshi twabitunze byose byarangirikaga ariko ikintu gifatika gihari ni uko kuba byaravuye muri Eta Majoro byo ibyo ni imvaho kuko uwo komanda nawe nabonye bisa nk'iyo mutunguye indefense Nzabarirwa kuko yaje akambwira ati muragomba kugenda nawe urimo ati ntabwo nakwangaga ntabwo arije wagutanze atari ko Eta Majoro yavuze ko mugenda aho bakujyana nibo bahazi ati baguha invitation muri imiti y'igitaramo ndonzi ko twagiye muri gitarama tugeze muri gitarama baratubwira bati oya haje message ivuga ko mutaguma hano gitarama ahubwo ko bakujyana ku kibuye ngera ku kibuye ngeze ku kibuye komanda aho ku kibuye ubwo hari nijoro bati ntabwo ari ukuza gukora hano ahubwo iwanyu hajya mu muhanda urahagera bati nakujya umushoferi nagukomezanye akugeze iwanyu avane ibintu agaruke kandi uhagume n'ujya ahandi ujya jusqu'à nouvel ordre
ariko ubwo ni ryari ubwo hari ku ihe tariki
mu kwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane
urakoze cyane Ediam Myandagara ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda cyane ku basirikare bafashwe nyuma ya kudeta muri 73 ntibafatiwe ku rugamba ngo bitwe imfungwa z'intambara ntibafatiwe mu cyuho ngo bitwe abagambanyi amakuru yuzuzanya ijwi ry'Amerika yabashije kubona kugeraho no kugenzura nuko abo bantu bishwe bashyizwe ku ngoyi ibyo baryozwaga bizwi n'abakoreshaga ababishe mu bishwe harimo Sous-lieutenant Augustin Baraga yishwe afite imyaka 24 gusa yarakiri ingaragu ndifuza kongera kubaza Polinaire Bikorimana wari lieutenant igihe cya coup d'etat akaba yarakoze muri etat major kuva muri 75 kugeza muri 79 mu gihe cy'imyaka 4 aratubwira icyazi ku iyicwa rya Sous-lieutenant Augustin Baraga na bagenzi be
Sous-lieutenant Mbaraga, sous-lieutenant Nirushwa, capitaine Nyamwasa, lieutenant pilote Muganafura, adjudant principal Ngurunziza, abo bari bafungiye ku Gisenyi. Hanyuma capitaine Nyamwasa we banamuhambye ari muzima, sirodire yari izindi atuma mutabazi kwa grand directeur wa gereza ngo bamuhambe ari muzima. Hanyuma lieutenant pilote Muganafura we yari yahuye na jeda principale wo ku gikongo nkuru nziza superia nawe yari yahuye redesuriyetona ntirushwa na Mbaraga bari muri bariya bahotswe nyine bikishinza amabuye avuga intore na muri iriya seri mbese bahotewe ku Gisenyi bajyaga kunigira hariya ku ruzi rwa ntuza kuri iriya shite ya seri hafi y'ikibuga cy'umupira mbese kimwe n'abandi bari bafungiye ku Gisenyi byo nibyo bo umajiji yari afungiye ku Gisenyi bamwicisha inzara hamwe n'abo bandi
nababwiraga mu kanya ko Sous-lieutenant Augustin Mbaraga yari ingaragu yarangije kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare ku itariki ya 30 Kamena umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 72 yari muri promotion ya 11 yahise ajya gukora mu kigo cya gisirikare cy'i Kanombe muri compagnie d'instruction aho yavuye ajya gukora mu rwego rushinzwe iperereza muri Gicurasi 73 ubwo hari hasigaye gusa amezi abiri kugira ngo ukude yakuyeho Repubulika ya mbere yavurwaga na Gerigori Kayibanda ibe twifuje kubaza umwe mu bo biganye twamenye ko yari inshuti ye Aloyse Mubirigi mu rwego rudufasha kumenya Sous-lieutenant Augustin Baraga uyu Aloyse Mubirigi ari mu gihugu cy'Ubufaransa nguhaye ikaze ku ijwi ry'Amerika
ndakwishimiye rwose kose kumera Veniste cyane cyane shimiye nyine ibyo biganiro ufite byerekeye mbere byabaye no kuba cyane cyane bigamije kugira ngo abantu bamenye ukuri
uko kuri dushaka tukugutezeho kuri uyu munsi tugaruka cyane kuri Sous-lieutenant Augustin Mbaraga Sous-lieutenant Augustin Mbaraga mwinjiranye mu gisirikare mwarabyirukanye mwiganye amashuri abanza yisumbuye ndetse mujyana mu ishuri rikuru rya gisirikare tubwire Sous-lieutenant Mbaraga ni muntu ki mubwira batamuzi
Sous-lieutenant Mbaraga nazi twabyirukanye muri langage ya gisirikare bavuga ko c'était un frac de promotion none ubu turarangiza biriya byabaye muri 2023 nza kumenya ko nawe ari mu bantu bafashwe ariko ibintu bya politiki bavugaga ntabyo yari mbaraga yari umuntu ufite personalite ye turi mu gisirikari yari entipe ubona afite ascendance ngira ngo hari n'icyo yaba yarazize ni ukuvuga umuntu mbese bavuga ngo uriya ni umusirikari hari akandi kantu babensinye bame we rwose yari umuntu nyine ufite ingufu donc plein d'énergie afite des connaissances quoi chef de promotion afite connaissances militaires ariko afite na ascendance mbese ufite ubona afite arire yo kuba yavamo umutegetsi w'umusirikare
yari umusore w'imyaka 24 watashye atagomba nk'uko babivuga mu kinyarwanda uyu munsi reka tumuvuge uto tuntu tumuranga ututubwire kugira ngo tumenyekane nicyo ikintu kiganiro kigamije
ubwo ndi kumuvuga nk'umusirikari nuko ari officier il avait presque toutes les qualités d'un officier yari umuntu sociable donc umva ibyo bya gisirikare abarimo na ariko ugasanga we nagira uko yabaga dushyikirana cyane ariko no ku bandi rwose wasangaga ari epanui mbese yisanzuye ku buryo no mu gisirikari yumvaga ari muri miliye
kubera iki bagiye gutora uwo Augustin Mbaraga wari ukiri muto bakajya kumufunga coup de tiba surietna Augustin Mbaraga yari mu kihe kigo yakoraga iki
aho ngaho ibyo ko bamufakaga kumufunga ako ni akarengane ya asangiye n'abandi bose babaga n'abafashe abafite ansiyenote cyangwa se abakoraga abanyapolitiki ariko nagira ngo mbwire ko mu minsi mike mbere y'uko bajya kumufunga babanje kujya we na Ntirushwa babanje kuba mitasiyo muri Siroti icyo gihe yari taritwa seseranya ari Siroti yatwikwaga na Kanyarengwe
ni ukuvuga ko coup d'etat iba yari mu biro bikuru by'igihugu bishinzwe iperereza
kuko nagiye umunsi wa coup d'etat nari i Kigali ubwo batubwiye ko ngo hari abagizi ba nabi bariho qui traverse le pays ngo bica abategetsi ubwo rero abategetsi bavugaga twebwe twaraga tuzi ni ababaga bari icyo gihe nyine bafite ubwo butegetsi njye rero ubwo bahise bampa la mission de patrouille no kujya kurinda certain poste ku buryo ibi byose byakorwaga ntabwo amakuru naje kuyamenya nyuma ntabwo mu nshamake
buretse gato bababwiye yuko hari abantu barimo bazenguruka igihugu bica abategetsi
filime bakoresheje baravuze ngo une bande de malfaiteurs traverse le pays entre les autorités voilà
ninde mutegetsi wa gisirikare wabahaye ayo makuru abasaba kwisuganya
ubwo nje nari mu muhima wenda komanda wabo ndumva cyari ngo nuguhita muvuga
oya ni byiza kumumenya kubera ko turabavuga bose ntawe dutinya na perezida wa repubulika aramuvuga hano kuri rya Amerika Serubuga aravugwa nta gutsindwa aya ni amateka twandika nutamuvuga uyu munsi nta kindi kizongera kumuvuga muvuge
ndumva ari mbona reka watiyekaga mbere la police ubwo twari tukiri mu kigo cyo mu muhima nizo za instruction baduhaye mbere y'uko baduha kujya kuri de poste d'attache
hanyuma wowe bakohereje hehe
njyewe banyohereje kucunga agapande ku muhanda wo muri katiye komersiyale agapande kava haruguru y'isoko kakagera hariya bashyize ugana kuri longo yari kutaragerayo hariya bashyize gare rutiyere ako gatonso konyine gusa ubwo nari mfite amfite n'ekipe kwa y'abasirikare batuye mobile
none se bababwiye yuko hari abagizi ba nabi barimo bica abategetsi wumvise ari abahe bategetsi barimo bicwa
numvaga ari abategetsi bari bari icyo gihe donc les autorités légitimes
amakuru ijwi rya Amerika yagerageje gushakisha yamenye yuko Lieutenant Augustin Mbaraga yafatiwe iwabo n'imodoka ya gisirikare yagiye kumufata ndetse hari n'abaturage bashatse kumucikisha bamubwira ko yambukanya barungu bakamucikisha akajya i Bugande cyangwa se ahandi ariko aranga avuga yuko nta cyaha afite ko we yiteguye kujya burana nuko baramufata baramujyana wigeze umenya aho yafungiwe
nyuma naje kumenya muri rusange ko aba nubwo ndi mu Ruhengeri n'izi ko abantu benshi aho bafungiye noneho no kugisenya
wigeze umenya ko usuriye Nambaraga ari mu Ruhengeri hirya aho ngaho yaho wari komiseri
namenye ko agomba kuba amufungiye ku gisenyi ariko za information mfata ntabwo nazifataga na source nari nk'ubu mubwiye ko ntabwo nasakoraga angete ariwe we kwa za interrogatwari twari dusanzwe tuziranye dusabana me ntabwo ariwe nari kubaza ngo sururu ya mufredo promosiyo bite
Aloyse Mubirigi ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika
nanjye rwose ndagushimiye
Washington Ijwi ry'Amerika
mu biganiro byakurikiranye mwabashije kumva abantu batandukanye batubwira uko abashinzwe imirimo yo gukorera igihugu bateshutse ku nshingano zabo bagashyira imbere inyungu n'ubushake bw'ababakoreshaga bakima amatwi umutima nama wabo bagatatira ubuzima bw'abantu nkabo twumvise kandi n'abagiye bashishoza bakimakaza urukundo n'ubuntu kamere abasoma igitabo cya Bibiliya bagereranya n'abasamaritani bagoboka abari mu kaga yewe n'iy'ubuzima bwabo bwajya mu kaga mwarabyumvise hari bamwe muri bo bagiye babizira ariko ubuntu n'urukundo bihoraho radio Ijwi ry'Amerika yamenye ko hari umuforomokazi wari muri gereza yo ku Gisenyi wagize imbaraga zo kwicara akabaca inzara kubera ko batashoboraga kubyikorera amaboko n'intoki bitagishobora gukora uwo mubyeyi duhisemo kudatangaza amazina ye kubera umutekano we ariyizi mu biganiro byashize hano ku Ijwi ry'Amerika mwumvise Sergent Major Anani Ngirumpatse wabagemuriye indyo yuzuye bari muri kasho ku Gisenyi eta major yabimenya akabizira mwumvise Caporal Paul Rugenera wazize kuba yarafataga neza uwahoze ari president Gerigore Kayibanda mu kiganiro cyacu gitaha muzumva uko na Eliam Myandagara yazize kuba yarabonye aho bikiye kapiteni niyo yita Sergent Major Inkamiye Valerien nawe yazize kuba yaragaburiraga abari bafungiye muri gereza ya Gikongoro kuri aba bose twongereho undi wabaye intwari kapiteni Oscar Zihinjishi wakomokaga mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye yari komanda w'ikigo cya gisirikare mu Ruhengeri icyaba cyaratumye afatwa agafungwa n'ubugira neza Apollinaire Bikorimana arabitwibutsa
Zinjishi ari komando wa komanyi Ruhengeri yagiye kusura abanyururu bari b'abapolitisi asanga barafata nabi ntibabagaburira barabagaburira nka rimwe mu minsi itatine nawe nababwira diregiteri wa gereza tese kuki irumini mumuka ibyo abanyururu bo mu gipangu babona b'ibisambo n'abandi bose bareto turuwa kome mbese kuki utabiba ahita rero diregiteri amurega muri eta majoro bikigera serubuga yafashe kajugujugu agiye utarafata lietona biseruka Stanislas ahita mujyana mu Ruhengeri akigerayo ahamagara Zinjishi ati mukorero mizero prize umuza amafaranga gusa na piece na document secret c'est kuburyo mizero prize itamaze n'iminota nk'icumi ahita akomeza na kajugujugu Zinjishi aramuzana amuzanika nominari nahari abaza gutegeka kompanyi ya batima militeri n'abubatsi ndetse na
iyo uvuga ngo wari uhari i Kanombe aha mugeza serubuga helicopter imuzana warayibonye n'amaso yawe
nari mpari Kanombe niba atari nko mu kwezi kwa 9 no kwa 10 byose nakwibuka kuko ngo nasubiye kwiga mu Birigi mu kwa 11 sinjishye arahamaze nko kwezi cyangwa abiri nta precision nako ariko ntagiye arahamaze
Biko Imana Apollinaire nongere ngushimire cyane kubwiye inkunga yo kwandika amateka uhaye ijwi rya Amerika
Urakoze na Veniste
kugira ngo tugere ku nkuru y'impamo twifashisha impande zitandukanye iyi nkuru yifatwa n'ifungwa rya kapiteni Zihinjishi nifuje kuyibaza umwana we Jean-François Habimana kudetiba yarakiri igisekera mwanzi ariko nyina abavandimwe n'inshuti bamubwiye bamwibutsa ibyabaye kuri se arabizi atuye mu mujyi wa Montreal muri Canada nguhaye ikaze ku ijwi rya Amerika
makoze bwana Jeaniste
tubwire muri 74 1973 hashize amezi make ya coup d'etat ibaye papa wawe capitaine Oscar Nzinjishi aje gufatwa yafashwe nande yafatiwe he byagenze bite uribuka iki
byo nibuka ni byo umuntu icyo gihe nari umwana mutwa cyane rwose byo nzi nibyo nagiye mbwirwa n'abantu bambwiye ko muri 73 kudirinya inyuma ku deta papa nago bahise bamufata ahubwo muri 1994 bamuheje kuba komanda Ruhengeri mu kigo cya gisirikare cy'Ruhengeri ariko agezeyo nk'umusirikare ajya gusura imfungwa zari zifungiye mu abanyiro bari bafuwe ba politiki bafungiye muri gereza ya Ruhengeri abenshi bari inshuti ze abandi bari abasirikare babanye nyuma ageze yasanga bafashwe nabi bicwa n'inzara ari abantu badafatwa kimuntu asaba umudirekteri waho ngo babagaburire babafate kimuntu amaze kubikora direkteri waho ahita hamagara Serubuga ngo hashize igihe gito cyane rwose umunsi ngo Serubuga itazana na kajugujugu n'abiseruka papa bahita bamwirukana bamujyana I Kanombe hatekwaga n'icyo gihe n'abagosora hanyuma Serubuga ahita amusimbuza biseruka komanda biseruka aho ngaho I Kanombe nabwo bamushyize ngo mu nzu nk'afungishwa ijisho ariko ngo nyuma y'ibyumweru bibiri bamuzanira ikibaruwa cya mandadare kivuga ko ngo yasuzugwe chef de commandement ngo yagiye gukureba ibifunga kandi byabujijwe ngo azigaburira ngo akazishyira amakuru kandi ngo akabwira abanyamahanga ngo ibyerekeye imibereho y'izo mfungwa ngo nibyo ngibyo byari muri icyo kibaro bamuhaye cya mandadare nyuma yaho bahita mujyana adasezewe no nicyo amakuru ya nyuma twamenye ni aba bamutwariye nta kindi tuzi ntago tuzirengera rye
Jean François Habimana papa wa wagenda uzu wamujyanye papa wagenda uzu ko yagiye warabimenye urwo rupapuro wamenye ko rwabayeho aho mariye gukura urumugabo tuvugana uwo Serubuga abaho ariho wigeze umushaka ukamubaza uti ko papa wanjye wamujyanye he byagenze gute icyo kintu wigeze ugitekereza bugeze ugikora
giti cyacu umuryango ntawe twabikonje ku cyo gihe inyuma bamaze kubatwara abye mubyeyi wacu bahise bamucira ku kibu yaho data yakomokaga icyo gihe ababyeyi ntago umubyeyi ntago ashobora gusohoka aho yari kandi byari bizwi icyo gihe ko ari ba Serubuga bari babujije kurenga umutaru nta hantu umuntu ari guhera ajya kubaza ibyo ngenge nari na mutoya ntago nta kintu ashobora kujya kubaza n'ababyeyi banyu umubyeyi wanjye nta kibabajije no ntago nigeze mbaza abantu bamutwaye aho bamujyanye n'icyo bamujyanye
nari mbivuze kubera ko hari benshi muri mwebwe mwabuze ababyeyi mutigeze mumenya n'uwabajyanye wowe nari mbikwaje kubera ko wagize Imana zo kumenya uwohereje urupapuro n'uwamujyanye ku buryo na n'ubu ushobora kumubaza uti nyabuneka mbese hari icyo wambwira ku irengero rya data
nicyo n'abandi bana babuze ababyeyi babo nubwo abenshi batabonye impapuro ariko bazi neza aho zavuye no mu biganiro byahise numvaga abandi bose bavuga ko ayo mabwiriza abaga kuri Serubuga twe dufite navuga ko umuntu afite amahirwe yo kumenya ko igipapuro cyagihari abacyanditse arayizi nabaza kumutwara nabo bari yizi umuntu agize n'amahirwe ari abakiriho ku buryo bashobora kuvuga bashobora kutubwira aho bamujyanye n'icyo bamujyaniye.
Mu biganiro byahise ku Ijwi rya Amerika mu byumweru bibiri bishize wumvise Colonel Stanislas Biseruka wasimbuye umubyeyi wawe Kapitaine Oscar Nzihinjishi ku mwanya w'ubuyobozi bw'ikigo cya gisirikare mu Ruhengeri n'ubugenzuzi n'uburinzi n'umutekano wa gereza ya Ruhengeri. Umaze kumva ibyo yavuze wabyakiriye ute?
Ibyo bisirikare yavuze navuga ibintu bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere nashima kamwe ko yagize ubutwari bwo kuza kuvuga tubona duke yavuze ibyo nabyo no ubutwari ariko mu byavuze na hera ku byarangije wava ngo tujye twibuka ko Yesu yaturaze umurage w'urukundo ngo kandi ko ngo nta rukundo hari ngo isi n'umwanda. Ibyavuze uvuze ngo urukundo ni umurage icyo ni cyiza kuri buri wese ariko urwo rukundo rujyana no kuvuga ukuri. Nta rukundo rutajyana n'ukuri kubyabaye biseruka ngarutse ku byabyeyi banjye icyo gihe biseruka asimbuye data nyuma bamaze no kuducira ku kibuye biseruka aje kuba komanda ku kibuye ubuzima bwose twagize iki gihe ku kibuye arabuzi ku icyo gihe ubwo ababyeyi bari babujijwe gusohoka umuntu ashakishaga ubuzima igihe ashakisha ubuzima bwose icyo gihe yaba biseruka bitumwe cyangwa ari ku giti cye yameneshaga ababyeyi bacu. Iyo avuze ngo asidesi igihe umurage w'urukundo nicyo cyonyine ashobora kuvuga. Urukundo rutajyanye no kuvuga ibyabaye ntabwo ari urukundo rwubaka. Icyo namubwira gusa ni uko birankomereye.
Ihangane, fata igihe cyawe, utuze, wongere ushake wishakemo imbaraga, ubundi ukomeze. Ndagutwara buhoro, nitonde.
Mu buzima bwacu bwa buri twese hari ibyiza umuntu akora akabyishimira akabishimirwa. Hari n'ikibi ushaka gukora soba tubitegetswe soba tubishaka cyangwa se tutanabizi ariko iyo kibi kivuyemo ingaruka zo kurimbura ubuzima bw'abantu ubutwari nyabwo ni uvuga ukuri. Ubutwari buvuga ukuri gukeye, ukuri kudaciriritse, ukuri kudaca inyuma, kudakikira ibi byabaye. Uko niko kuri, yego gushaka kuvuna ukuvuga ariko niko kuri kuvura, niko kuri dukenewe, niko kuri dukenewe. Uko niko kuri kuzana urukundo, urwo rukundo yabwiraga araze ashaka kuturaga no kuraga abana be. Niba ashaka ko uwo murage w'urukundo ashaka gusigira be natwe twese natubwiza ukuri ku byabaye, si ngombwa ko avuga uruhare rwe ariko natubwire ku byabaye ku babyeyi bacu kuko arabizi.
Jean François Habimana, urakoze cyane kuba ushoboye kugira ubutwari bwo kuvuga iki kuri ku mutima. Ndibwira yuko Stanislas Biseruka, Colonel Stanislas Biseruka, wavuze yuko yumva Ijwi rya Amerika buri cyumweru, yumva ibi biganiro, ko nawe arimo kumva Stanislas Biseruka. Niba hari icyo wabwira Jean François Habimana, umuhoze uzamuhamagare natwe cyangwa se uzatunyireho tugufashe tubahuze kugira ngo uyu mwana wa Kapiteni Zijishi n'abanye mu kigo cya gisirikare nawe umuhumurize, umureme umutima muri urwo rukundo yavugaga nawe wavugiye hano ku Ijwi rya Amerika. Jean François Habimana, niba hari ikindi wifuza kongeraho utongera mbere yuko nkureka.
Icyo nakongeraho ni utuntu tubiri gusa, nuko amakuru dufite n'amakuru duhabwa twaje duhabwa n'abayana n'abantu bamenye data n'abantu bamenye amateka bakazwa n'amateka bakagenda batubwira duke abazi. Nzi neza ko mu bantu abasirikare benshi bakiriho hari abasirikare babanye nawe batemeye byabaye batashobora kuvuga, ariko ubu ngubu imyaka irashize abashe kutubwira ibyabaye bayitubwira bose babaye ababyeyi. Hari muri abo ngabo hari abo bagize abana twiganye tukiri mu maseminari babaraza urukundo, abo bana babo twavomanye ubumenyi n'uburere mu maseminari aho nigaga nigaraga n'abana ba Kanyarengwa, abana ba Biseruka, abana abandi ba Kamarade nkaba n'ibitura cyangwa bagahimano, n'abana barifite uburere nabo n'abana bakunda ababyeyi babo, kandi ababyeyi babo bazi ko n'abo bana bakeneye kuzabasezera igihe iminsi yabo izaba irangiye. Ariko twebwe aho
komera
nta wagize amahirwe yo gusezera abacu, nabo n'ababyeyi bafite abana bazi urukundo bakunda, bazi ukuntu igihe cyose mu byiza n'ibibi bakoze abana babo bazakomeza kubita ababyeyi babo. Icyo nabasaba ni ukuduha ayo mahirwe yo kumenya aho ababyeyi bacu bagiye kugira ngo tubasezere, dushyireho akadomo mu ishavu n'umubabaro tugize twakoranye nabyo. Nicyo cyonyine nabasaba. Ikindi ni ukugira ngo mbashimire mwebwe uruhare rwose mugira mu kugira ngo mushakishe ukuri. Twabayeho mu bintu bikomeye, twabaye nk'agati k'Imana kadahungabanywa n'umuyaga. Namwe ndagira ngo uko kuri kose mushaka mukomeza kudushakishiriza, musabe abumva iyi radiyo yanyu baba bafite akanunu udukuru nawe kabaro kari ukuri twose tutuvungukira, ariko twose iyo duhuje ushobora kutuvanamo amakuru yatuma twiyubaka. Nawe uzagarura abagiye ariko byadufasha gutera intambwe ngo dushyire inyuma akakababana.
Jean François Habimana ndagushimiye cyane.
Ngiyi minsi ibaye amezi menshi, ngaya amezi abaye imyaka myinshi, n'imyaka nayo izaba ibinyejana.
Imyaka ibaye myinshi, Rwanda warahekuwe, nubwo harabakigutoneka Rwanda humura ntacyo uzaba.
Kuri ayo magambo y'ineza ya Jean François Habimana, umwana wa nyakwigendera Capitaine Oscar Zihinjishi wishwe nyuma ya coup d'état muri 73, dusorejeho ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe n'abafashije kugitegura na Etienne Karekezi wagihagarariye. Mbashimiye mwese kuba mutega amatwi Ijwi rya Amerika buri munsi, kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana na murakarama.
ika kurimbisha mahoro niterambere niya kuhanjo ko atereranwa gana mahanga haguru kushimerwa
and I'm not done with you yet Rwanda.